Ujue kama wajui mabinti wa Kiafrika mzuka. Sikiza basi. Yo, sitaki binti kiziwi. Napenda dem mwenye sura safi, oh, yeah. Nasuri safi na pia malaika sana, man. Akitembeye nami majizu wanashangane muda ndefu. Nimemtafuta sijamkuta hata. Kilio kilio kipigo kipigo mita endelea kumtafuta. Huyo manzi mwenye sifa zuri. Ikiwa kama kuzuba Afrika zima kukinda zuba. Mashariki kusini kaskazini. Usiulize swali yote juu ya mapenzi tu ni hayo tu. Moto mzima ameshapatikana. Nasema nyangu meni muroma. Sikiza neno langu mama. Mpaka mwisho begani kwenye begani mimi na wewe. Tukitandane usiniache. Shida langu ni moja duniani kupenda wewe. Amini mama.
Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Sejaga lomu walo yonga tanu nyaka. Fana na burunje lomu walo nga yeta yuza. Yeye saburunje lomu walo yonga ye wafisa. Gani sweiti elomu walo yete yekoza. Watu tunenyamu walo yongwe no nyanga. Nyiri la kurange testinga ya gonja. Nemba na kideyo jepi senze lenonda. Waka binomu nyiri funze kweno nya. Sula tunulanze nga sebaka. Ulomu walo motuku funze kweno nya. Kenze mubikesa balambe kwenkoka. Kutuka kumadamu kwendota. Zesa zewo kuita mwembula. Hata sangi kakosanga izi na musanga yo. Echo kubili kusaba mutonzi. Nata labi kakosanga mungu wa na mtu usaba.
Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata.
Sipendi maanga 18. Nimekomea maze kufunga ndoa. Ni mpango yangu menendelea maze. Chuki ya nini? Wengine nashanga kumbe mapenzi. Imejaza roho yangu mama.
I never sleep till I need this booty. No time relax, I need this booty. Can't nobody take my feelings. I'm driven to what is somebody rest to me.
Mafikiria mingi kichwani nimeshinda kuamuka. Mitanguka nikiamuka kwa ajili ya huyo demu yeni poa sana. Namuota kabisa, siwezi kumsahau kaka. Who you them?
Somebody special, who can feel me? Get down with me, make love to me. I'm ready to hop for this God I'm signing for. Let me first pass through this music for your message.
Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata. Mazi huyu namtafuta sana. Tena mazi huyu namjali sana. Mazi huyu namtafuta sana. Lakini sijawahi kumpata.
Keep my eyes open till I find that body. Is it textbook boogie boy? 20.